Diego B.
Yumva uri saha yamuza wa masa kumva uri kwezi yamorera birthday natinye joro natinye mvura afa kuwa ize kwa onda hajera arangunda nimisozi kabibona yavuye mubye abikora ukwe arangunda cyane zuba rigaseka yavuye hasi kanda sukwe
Yeah, go beat.